Oh yeah.
Fresh from nigerianmix.com.
Silali tankizimata kitandani namwona meka amenuna amechachama eti kwa nini nimkoseshera kama we bado na kinyongo jua huko kinanisuru kweli nisiye muongo nateseka tamani nitubu nikilala naota naota unanimwagia tindikali ashtuka naogopa jasho lanitiririka silali matatizo tindu wote utamu tuliupataga matatizo muda wako hata wangu liutumiaga nilivo kwa chakuripia moyo ni ulikunja likunjia imekuwa tabu tankisinzia naona sura yako inanijia ama tuseme mwenyezi amepanga kunikomesha ili nikipata mwingine nisidiliki kumtesa nikilala naota naota unanimwagia tindikali ashtuka naogopa jasho lanitiririka silali
mana nikilala tu 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 nikilala tu 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 nikilala
ota unanikimbiza
nikilala tu
unataka kunishinda
Mama.